Esule y'omusanvu. Awo olwatuuka, Bugwe bwe yaggwa okuzimba era nga mmaze okusimba enzigi, n'abagazi, n'abayimbi, n'abaleevi nga balondeddwa, awo muganda wange Kanani ne Kananiya omukulu w'ekigo ne mbakwasa Yerusaalemi kubanga yali musajja mwesigwa era yatyanga Katonda okusinga bangi. Ne mbagamba nti enzigi za Yerusaalemi teziggalwangawo ng'omusana tegunnakangaalukuka. Era bwe bayimirira nga bakuuma baggalengawo enzigi era muzinywezenga n'ebisiba era musengawo abakuumi kw'abo abali mu Yerusaalemi buli muntu mu luwalo lwe era buli muntu ng'ayolekera ennyumba ye. Era ekibuga kyali kigazi era kinene, naye abantu abaali omwo baali batono n'ennyumba nga tezizimbiddwa. Katonda wange n'akiteeka mu mutima gwange okukuŋŋaanya abakungu n'abakulu n'abantu babalibwe ng'okuzaalibwa kwabwe we kwali. Ne ndaba ekitabo eky'okuzaalibwa kw'abo abaasooka okwambuka, ne ndaba nga kiwandiikiddwamu nti bano be baana b'essaza abaayambuka okuva mu bunyage bw'abo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni be yatwala, era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Azaliya, Laamiya, Nakamani, Moludekaayi, Birusani, Misuperesi, Biguvaayi, Nekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja ab'oku bantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 2172, abaana ba Sefatiya, 372, abaana ba Ala, 652, abaana ba Pakasumowaabu, ow'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu, 2818, abaana ba Eramu, 1,254, abaana ba Zattu, 845, abaana ba Zakkayi, 760, abaana ba Binnuyi, 608, abaana ba Bebayi, 628, abaana ba Azugaadi, 2,322, abaana ba Adonikamu, 667, abaana ba Biguvaayi, 2,067, abaana ba Adini, 655, abaana ba Ateri, owa Keezeekiya, 98, abaana ba Kasumu, 328, abaana ba Bezayi, 324, abaana ba Kalifu, 1,012, abaana ba Gibiyoni, 95, abasajja ab'e Besirekemu ne Netofa, 1,088, abasajja ab'e Anasosi, 1,028, abasajja ab'e Besuwazumavesi, 42, abasajja ab'e Kiriyasuyalimu, Kefira ne Berosi, 743, abasajja ab'e Laama ne Geba, 621, abasajja ab'e Mikumaasi, 1,022, abasajja ab'e Beseri ne Ayi, 1,023, abasajja ab'e Nebo ekyokubiri, 52, abaana ba Eramu owookubiri, 1,254, abaana ba Kalimu, 320, abaana ba Yeriko, 345, abaana ba Loodi, Kadidi ne Ono, 721, abaana ba Sena, 393, bakabona, abaana ba Yedaya ow'oku nnyumba ya Yesuwa, 973, abaana ba Imeri, 1,052, abaana ba Pasukuli, 1,217, abaana ba Kalimu, 1,017, Abaleevi, abaana ba Yesuva ow'e Kadumyeri ow'oku baana ba Kodeva, 74, abayimbi, abaana ba Asafu, 1,018, abagazi, abaana ba Salumu, abaana ba Aseri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi, 138, Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Keriso, abaana ba Siya, abaana ba Padoni,
abaana ba Lebana,
abaana ba Kagaba, abaana ba Salumai, abaana ba Kanani, abaana ba Gideru, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazamu, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besai, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefusesimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulisi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Nezia, abaana ba Katifa, abaana ba Abaddu ba Sulemani, abaana ba Sotai, abaana ba Soferesi, abaana ba Perida, abaana ba Yala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatia, abaana ba Katiri, abaana ba Pokeresu Kazebayimu, abaana ba Amoni. Abanesinimu bonna n'abaana b'abaddu ba Sulemaani baali 392. Era bano be baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yaddoni ne Imeri. Naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe newaakubadde okuzaalibwa kwabwe obanga Bayisirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda, Lukaaga mwana mbabiri. Ne ku bakabona, abaana ba Kobaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi, eyawasa omukazi ow'okubawala ba Baluzirayi Omugireyaadi n'atumibwa erinnya lyabwe. Abo ne banoonya okuwandiikibwa kwabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne kutalabika. Kye baava babavvoola ne babagoba mu bwakabona. Tirusaasa n'abagamba baleme okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa kabona lw'aliyimirira alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna wamu kyali 442,360 obutassaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 737. Era baalina abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 245. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 245, engamira zaabwe 435, endogoyi zaabwe 672, era abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo eri omulimu. Tirusaasa n'awaayo mu ggwanika daliki eza zaabu 10,000, ebibya 50,000, ebyambalo bya bakabona 553. Era abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo mu ggwanika ery'omulimu daliki eza zaabu 2,000 ne laateri eza ffeeza 2,200. N'ebyo abantu abalala bye baawa byali daliki eza zaabu 2,000 ne laateri eza ffeeza 2,000 n'ebyambalo bya bakabona 67. Awo bakabona n'abaleevi n'abaggazi n'abayimbi n'abamu ku bantu n'aba Nesinimu ne Isirayiri yenna ne babeeranga mu bibuga byabwe. Awo omwezi ogw'omusanvu we gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga byabwe.